ixesha lokudibana no Mr. Quick. Inetwork ye Wi-Fi data echonga wona amaxabiso aphansi kwidata ibe ikwenza uqhakamshelane ngemali engephi. Ibetha ngothotho lwe-hotspots kwi-shopping malls, kwi-restaurants, izibhedlela, ezibhankini nakwindawo zokhwela zikawonke-wonke eMzantsi Afrika. Ekufuneka nje ukwenzile ukuze ukonekte, zifumanele i-voucher ne-hotspots zethu ube ungenile kwi-internet efikelelekayo nekhawulezayo. Downloada i-app yethu wonwabele u-Mr. Quick Wi-Fi namhlanje.